Banyameyo kese bigambo byekisiro nze mbawulira oba muba munoonyaki nodda kumunna omusajja wa Madina tamusaanira muwowe wuwo gwasaana kigasaakyo jerega ebyange ebyenfunyewo ku byotantuma bwe mmotoka nkadde nnyo mugwa yagala empya eyiyo gyonyola esula luddawo kyokka bwana ku mwansubiro osanga n'asula mu nnyumba kiwiikimu nga mupangisa ng'ate ajerega azimbye musebalamu yazimba muntu obazenju yamusala gweyagala olukalu ozimbyewa kiki ekibalemesa okukola ebinaabayambesa okubamanya ne mudda mugeya abalina mbwoyo nduga yadda mu kusamira okuyimba gwalima kale ngoba ne kunjuzo emyaka oli mu nkaaga boomanyira tuli mu asatu okyakaabeesa ennyumba musinga walina amagezi agatetenkanyiza ezo z'okola tewandyenkanye ne bassamuna we nasobolera okuyimba ne mmanyika nga bangi baalemwa kitegeeza nnina byempanga temumpita falamu buli ekyenfunyenzi gye nkibolege nze sirimu mmwe abeemulisa nina kulanga nnyimba si bya bugagga byange byenfuna kuba temuli kyentunda embonerwa enguze poloti enkeera nkeere mmawulire gibalage mu mpeezi n'azimba we ndi ekikomando si bulwa lya nsimbi ebeera choice nkola binyumira oli bwayambala mini nga gwoli mu mpanvu ebeera choice nkola binyumira bwe mpagira nnumpunguli bwenaaleemu ebeera choice nkola binyumira oyakulangira akaviira kalayisi nawenadde nkola binyumira mama sala lwaki ozaala nnyo ngaoli mupangisa bagambe nkola binyumira kino kigamba mwenna abalumirirwa ebitabakwataku mufune ebyokukola nodda ku munna mwoyo nabbi wa bulimba kale mulabi lwaki tofa ku mudaala gwo emyaka gy'omaze ng'oyitibwa omusumba giwera asatu oli mu bibaati bya kkanisa owooza mukama yantuma kikyolaga ku byakutuma nga nejjo teri kulema okuwonya mutumazeeko n'emirembe yonna mumakubo gye tuyita mutusonga mwenne n'osoberwa omuyimbi bw'alinnya booda enkero basanga baseka twazza misango mu ggwanga kigasaaky okuvuga emmoroka ey'ebbenzi gye nga neeraga ng'ewange balya n'amaluma nzaga amalala ag'ekisiruba mu sijja gakola sazeewo okuyitibwa omunaku wendi ekikomando sibulwa lya nsimbi ebeera choice nkola binyumira nyo walaki nga gwoli kubbiyawo ebeera choice nkola binyumira bw'oyambala mini ng'oli ali mu mpanvu ebeera choice nkola binyumira bwe nnyima kadongo kamu nga gwoli walaga eba choice nkola binyumira bangi balemererwa okukola ne batonda bu kampuni oba okugeya bannaabwe bomedi yagula mmotoka nga tannasimba ali mu kweraga abeera akola kyayagala munenya abasiraamu okuwasa abakazi abasukka mu masatu leka abaakola byanyumirwa bwebwe watumya saniya z'embizaniya kulangira mutujjeko endowooza z'ekisiro osanga lujuju eyasuze mu bbaala n'omulangira bwanywa omwenge ogw'ekisiro bwebwe wasiba beti ne bakuba niya kulangira kubaba okola kyonyumirwa omusomesa lwakubye engoma amukeera kukuŋŋaana mugoba mbwebamalako emirembe mu nnyumba banammwe abagoba mu kkanisa muwoggana nga musaba mulekera emirembe bannammwe bwe mbeera mu ssabo nga gw'oli mu kkanisa ebeera choice nkola binyumira bwe mbeera mu fitizi ng'oli mu kulaba ebeera choice nkola binyumira abuddu bwasiba faamu nga nze ndikuwamu ebeera choice nkola binyumira oli bw'aba malaaya nga gw'oli mufumba ebeera choice abeera akola byanyumirwa nkola binyumira nze bamweyana nkola binyumira nkola binyumira nze bamweyana nkola binyumira